jalo nyerego makuta bende ongere kod ngere kaka insect e ruogno ma ongere kaka isipe kama bende koro telo e wechego mag lony laktar Nyasi Saliu wacho ni nyaka sani e piny Kenya kaachiel kod Afrika mangima kutego kata insect ma bende osebedo kaka nyiri mopogore opogore nyaka sani koro oganda ok dew.
More attention should be placed on the biodiversity. There is interconnectedness between the different lives, whether they are animals, plants, and also the environment. It is possible to harness from nature many services, ecosystem services, that will guarantee us to live in this world sustainably without endangering the future of our children. Insects are just a group in the animal kingdom that is really central. They play all these roles of pollination. They transform waste into minerals that plant can use. They can also be eaten.
Laktar Nyasi wacho ni ka opogore kod tiyo kod kutege e yorego mag chiemo, bende koro gikonyo e yore mopogore opogore ma oting'o manuero mar kokodi, bende dendo kaka pollination.
So the nutritional value of insect is the average crude protein in insect. If you compare it to others like conventional food, you'll find that insect are much more richer in terms of, when you look at, for instance, the iron content, most of them, the highest iron content you find them in insect. In terms of zinc, which are really rare micronutrients that you are finding in our food, and the highest you find them on crickets. These are the types of oils that you get from insect. Look at the olive oil.
Ne owach ni pinje mamoko kaka mano ma Europe, kutegi kata insect koro osebedo ka itiyo e yore mopogore opogore ma oting'o mano mar chiemo, kabende wacho ni kata chike be koro ket maritogi.
Very soon in Europe, insects have been accepted as novel food, some species of insect. In Africa, they are traditionally eaten by many of our community. But we need to harness this biodiversity, because currently we are talking about insects that are being overexploited. And as the habitat is changing, we are losing these insects. So we need to promote programs of farming these insects on one hand, but on the other hand, we need to protect the environment so that we can continue to have access to these insects. Many of these insects will just disappear.
Jalony ni wacho ni ber ka kutegi kata piny Kenya bende korito makare kod oganda mondo koro ti kodgi e yorego mag chiemo kaachiel kod mamoko. E Afrika mangima, nyaka sani kutego mabende no kaka insect malo 500 kori chamo, kabende piny mangima kutegi malo 190 be kori tiyo godo kaka chiemo. Moko kuom kutegi mabende nyaka sani kori chamo e Afrika gin mago ma oting'o nyoso, agoro, kulundeng, pino, meparaum, odede, kaachiel kod mamoko. Nenya Kalondo Maramoi, Kuke County, Mamigori, and Joy Juma.